Yankee supplier. Don't come.
Enjoy you for me, hey. When you name me sita man, enjoy you for me, hey. When you name me sita man, yamani me mona baby, baby ameshika ukuta, ona na kuzungusha kiuno chake palipupa. Masera me mona baby, baby ameshika ukuta, ona na kuzungusha kiuno chake palipu. Twende pale palipupa, kiuno kina mfu. Kinamfupa hafivo kipaji hapa anakubali sana wanakuwa basilo na familia uwazewa intao chama awe kili mizozo anakubali sana wanakuwa levo chapti mada nice gang awe championi kibiridi meneja chini mwanangu maungawe anakubali sana watoto wa bustafaya blaza mbaki ha 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 Minuto escutar e um mundial.